baby. Zombie escuta de uma.
Yo, yo.
Body. Alô. Zombie está. Mi mwenyewe mega superstar. So kasema ni mku. Unananako. We catching fight not feelings wenzako. Unananako. Hater, shut up. Surabaya toka. No disconnect. Tumbo na hujala we. Na kama una bad energy stay far away. Toka na pigo zako za kifala we. Shika shikoko, kwenda sukuma, shika shikoko. Baki uko uko, kwenda sukuma, baki uko uko. I'm a man, like a star. Adi baby ya kwena nishanga. Boy adi ya hita, shut up. Surabaya, toka pa. No disco.